Itetero.
Njewe cyusa nanjye teta tubaye kaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana cuti zacu yambi twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose ese cuti zacu mwamwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse badushishikarije kujya dukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune kugira ngo twirinde indwara zose zakwirakwizwa n'umwanda nibyo rwose cyusa uyu munsi ku irembo utunyamaswa twungutse umukino mushyashya nuwuhe
awe ndagerageje rwose ndahirutse nubwo mwese mwa mwansize
navuze ngo tuguruke twese wadusiga
murakoze mwese ngaho rero dukomeze imikino yatuzanye ninde ushaka kwiga umukino mushya
yewe
ndabona mwazanye ibikoresho bitandukanye amakaye amakaramu y'amabara atandukanye igipupe
aya mapera nayandesha ngamewe ko nshonje
aya mapera amagara yo kurya aya mapera nayo gukiniraho
ubwo se mwayajyanaga he noneho
gaye ugomba kumenya ko igihe cyose ubonye ibyo kurya utagomba kubisimbukira
nibyo gaye twakumenyereje nabi habaho amasaha yo gukina ndetse n'amasaha yo kurya
ndabona mu bikoresho mwazanye byo gukina harimo n'amatafari
ninjye wayazanye
nuko yee ngaho fata amatafari yawe baka hanyuma ujye hariya ku ruhande uhagume iyi kayi niyande
niyange kanyoni hamwe n'ayo makaramu
nawe bifate jya hariya gahe oya wigira iruhande rwa bakame ndirya hirya gato n'abandi nimwegerane
nanjye mfate igipupe cyanjye kanyoni
yee byari akanya
ninjye usigaye reka mfate igitabo cyanjye nigire hariya ku giti
naza ko nabafashe amapera
amapera turayigiraho kubara ari nako turiyarya twihemba gumaho none abaka buri wese nagume mu mwanya arimo impamvu nashatse ko mutegerana ni uko umukino witwa inguni
ngo inguni
ngaho rata kanyoni twibwirira uko bakina inguni
murabona ko buri wese yazanye ibikoresho bye byo gukina
kandi buri wese ari mu nguni ye
ubu rero ngiye kujya mpitamo uwo nsura mu nguni maze uwo nsura arahita ansobanurira icyo arimo gukora yifashishije ibikoresho yazanye murabyumva nimara gusura nkabara gatatu murahinduranya inguni musiga ibikoresho ariko ugenda ntagomba kujyana ibikoresho bye
none se kanyoni ubwo abantu baraba babiri mu nguni
oya kuko uwo bazira mu nguni arahita yivamo yiruka ajye mu nguni y'uwo wundi maze akomeze umukino we
yanumva yigoye kubyumva
kanyoni ibyiza ntitangire umukino nibwo tumenye uko ukinwa
yee ntare niwe nje gusura urimo urakora icyaha mu nguni yawe
urakoze kunsura kanyoni aha mu nguni yanjye ndimo gusoma iki gitabo cyanjye ndeba aya mashusho meza arimo nkareba amabara yagize nkaho urabona imbuto zitandukanye harimo iz'icyatsi nk'avoka umuhondo nk'umuneke umutuku nk'urunyanya
rimwe kabiri gatatu ngaho genda ntare iruka ujye mu nguni ushaka icyo gitabo gisiga
ngiye mu nguni ya kanyana
ngwino vuba kanya ngwino aha mu nguni ya ntare ukomeze ukore ibyo yakoraga
ngaho sinsigira umwana wawe dore nanjye ngusigira igitabo cyanjye
umwana wanjye umukinishe neza ntare
mwabibonye ubutaha ntihagire uwutinda njya mu nguni yawe baka ngaho nyereka ibyo urimo gukora
aha ndimo kubaka ishuri ry'abana ndifashisha aya matafari n'icyondo nimba n'amafaranga nzagura inzugi n'amabati
ni byiza twese tuzaza kwigira mu ishuri wubatse rimwe kabiri gatatu
Ngiye mu nguni ya gahene.
Banguka gahe, sigira ibyo urimo gukora Bakame. Uzaha mu nguni ye, ukomeze wubake ishuri rye.
Ndiyangije, nawe mpanshushanya ururabyo rwanjye kandi ntabwo ndarurangiza.
Nta kibazo Bakame ararurangiza gahe.
Kandi ari urwanjye.
Ko ngiye musigiye ishuri ryanjye se ritararangiye.
Gahe, wikwica umukino.
Ntabwo nkunda kubaka, sinanabizi.
Cyangwa wikundira abana gahe.
Yee.
Ngaho ngwino ukinishe umwana wa Kanyana, tugurane njye kurangiza inzu ya Bakame.
Yego we!
Ndakomeye, ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye. Ndakomeye, ndashoboye, niyo mpamvu nzaba umuntu ukomeye.
Kanyoni, uyu munsi yigishije utunyamaswa umukino mushya witwa inguni.
Yego disi cyusa, wari umukino ushimishije pe. Gusa njye nakunze ukuntu kanyoni yabaraga ngo rimwe, kabiri, gatatu, buri wese agahita ava mu nguni ye. Bana nshuti zacu, gaho namwe nimutubwire, ni iyihe mikino mukunda gukina mukigiramo ibintu bitandukanye?
Kwicunga tubara, gukina umupira, dutera amashoti, kwiga amagambo mashya mu ndirimbo,
n'imivugo, twiga inyajwi mu ndirimbo,
twiga no kubara mu ndirimbo.
Number one, number one, where are you?
Tujye dukunda gukina imikino itandukanye kuko tuyigiramo ibintu byinshi nko kubara, gusoma, kuririmba n'ibindi.
Inyajwi, 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 ino, inyajwi, 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 ino, inyajwi, 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 o.
Itetero.
Abana mbere, na mbere.